Jinene pesa sa kibonge Kaha unazonipa kwa nini nikonde Walai acha one donge Unavyo penana hatuna mawenge Penzu nalo nipa la kisurutani Kuna muda na isi niko peponi hey, Kumbe niko duniani Waniparazi nazo zidi kifani Na kupandisha na ukuwazia leo Kubwa nalo nipa kamala kwenye video Bonge la toto sio kimeo Ukinita naitika jana na leo mailo Atupangani kama fungu ya nyanya Mimi na baby wangu tunapendana Lilo fatuna mambo ya drama Hadi tunaanza fanana ilo
Ilo Ilo
Tumezama kabisa
Ilo Ilo Tumezama kabisa Ilo Ilo Tumezama kabisa Ilo
Crazy, give me two, I give it two. For anything I'm ready. Sounds amazing. You have my baby. Look at me, look at you. See how we make change. Kweli umenibamba, we moja ya kona. You gonna kill me slowly. Sina haja ya kudanga, mapenzi ya kitango na nipa na enjoy. Na kupandisha na kuanzia leo. Kubwa nalo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimbeo. Ukinita naitika jana na leo my love Atupangani kama fungu ya nyanya Mimi na baby wangu tunapendana Lilo fatuna mambo ya drama Hadi tunaanza fanana ilo
Ilo Ilo Tumezama kabisa ilo Ilo Tumezama kabisa ilo Ilo Tumezama kabisa ilo
Tumezama kabisa.